nataka zeze penzi lako la thamani tena shati jamani usiku silali na kupenda zeze
kama unanipenda
unipenda
ni zeze nikilala kitandani zeze nani bebeleza kama unanipenda
no no no
ni zeze nikilala kitandani
sema na
nani bebeleza
oh yeah oh yungu yeah. Sitaki zeze langu silipati mapepe sipendi mapepe sipendi penzi lako burudani tuwapo kitandani zeze langu manani zeze langu manani
kama wanipenda
unipenda
mbona ni zeze
oh no
nikilala kitandani zeze nani bebeleza
oh yeah
kama wanipenda
no no no
ni zeze
oh yeah
nikilala kitandani
sema na
sema basi unanikata mpenzi zeze sema basi kabla jawa bala usinilete mapose njoo kwa maana sana punguza goz goz machizi watakushanga kama unanipenda njoo niambie lullaby njoo pige zeze tucheze tupaf tuwe high wanga wakisema nadhani usiku atalala zeze napigiwa mjanja zeze apigiwi fala kama unanipenda kanunurie sio hatari kama uko tayari twende home kujivinjari jemo na TAD ndana soft ya dhahabu nisongeza bidii wewe kwangu ndo jini
kama unanipenda
Bang!